DutchMsafi.com.
Wanangu wa 047
DJ Lida on the beat. On the beat.
The extent, baby.
Hatu Hatuji Hatu Hatuji Hatu Hatuji Hatu Hatuji.
Nijia unatuzingu wa siasika nyimbo ya gono. Masaa yote ujagusa tako masapa. Baa kubwa, mara ya hakuna. Vichipsipi, ndo muze laki mbili. Chipsi ya ikukunu milioni mbili. Hapa hatu, hatuji.
Hatu, hatuji. Hatu, hatuji. Hatu, hatuji.
Sote mna ufaga buku. Unanunua chipsi nyongeza unapewa kuku. Cheki mademu wengi wanaume tufiki hata nusu. Nimenunua savana mudumu panishikisha chuchu. Nufa majeneza unatupa na nyongeza. Mubaya gwani hata madada hakuna. Hapa hatuji.
DJ! 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 Ngoma! Hey Chesek! Mziki ya upridiki kamsika kario DJ. We DJ! Where DJ? Where DJ? Come see Kankario DJ. Where DJ? Where DJ? Where DJ? Come on, come on, hey big geek. Mziki yo big geek. Come see Kankario DJ. Where DJ? Where DJ? Wanyama class just a beauty. Beauty. Watoto kibako mfipo mwende fuare. Watoto kibako matiasi. Wanangu wa 047. Kapi wendo produce. Meneje rice, meneje mrekwa. Meneje goma aso. Aso Kiba. Uwa tunapigiake sabufa window.
That's you suck.
Na ukiona tamu.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.